kubona amabebe nyonye ha mutima ni nyene guhera uko nonyihira ha mutima niyo unyine mazima mbereza no mutima dukundane mazima bari bito nitima reka nkuhera ukundo niyo unyine ndiyakora nyete bambi nyawe wikendiya fesi yawe no mubiri weza birikiriya no bakiro mundebeka wesi worikiriya
nikukunda mabebe niwe switi mutima nikukunda madale
Mutima.